1-2 cheki, ebu kwanza ni cheke, kisha uso wa mbuzi ni uweke, hisia ni ziteke, kimesabu abacus ndo fundamento, kwa kuzingatia misingi cheki na voi fundamento, amani walovuta, ambaa na upepo kwa ajili yao na vuta, I ain't talking a sweet mento, moka majani ukoka kama kweli weni soja, mpe script kaka boda, director mwaache boda, ya mungu mpe mungu mengine kaisar, when it comes to rap, kaso mimi ni baisa, my vision is clear, utadhani na visa, see my